Soldiers, nigga. Qui cause ce chat?
Oh, et tant que d'assis.
Woman, pig a bit to bad on the pumta. Now, as you walk on my corner, Sakajala Nanga. Band on a skuma, Adna Susha Ram, then you have what? Nako to Nako flag him tie in a pa. When you wangster, Rasta, against on the fork, I would do the kind of co op you wangster and gaga. Kill a secret right here, the hood here. I would tackle to skia when Zako and Twamania. Now, not to miss a pit on it, some work was ever dear. 8 hour nightmares, Naki Kosicha. Sis in his sword, young bass, foolish woga. Hip hop with potem, I watch for big roba. Talk and it was I'm sober, stay kwa sober. Stay kwa tukuchoma, stay kwa umu na oma. Niko fit paka noma, MCs na wachoma. Na hapa mistadi ya kili wenye wana ona. Na watibu ngoma, na wajia ukoma. Irap game ni yangu, litani zo mic wangu. Madapa wenu mashabiku kwangu na vuma na stand zangu. Kama una beef na isu, nifiche weka wazu kutuju. Kweli uko wazu, nweza ata nelo juju. Mivu na wepata mtana, ishi kika uzu. Tizi nightmare, kamande jela, so mabuse tu. Kamande everywhere, step uwe kumyea. Polisi, raisi, muna jesha.
Uliza mi nani, one man army. Keep up to the fullest, uliza kitani, I'm Grammy. Muni wa maskani, don't try me. Na voji feel ni real, sioni wako ni sun me. Record deal gani, wanazingua majani. Ndo kwanza maruani, napandisha kishwani. Mtanijua mi nani, ambi nani, ambi ezekani. Mzuka si utani, kwa machizi wa mtani. Amani, bara na pwani, ndani, kila kona duniani. Ususan kwa na ufili fani, ya wauni wa maskani. Kwenye ramani, imekuwa mda mrefu, tokenzi za kina nigewani. Mungu wa mlaze pali pema kwa amani. Roundi imta tutambua si nani, sisi mabu nani. Sisi wa hifani. Ukitaka beef na sisi utaumia si utani. Atu give up si kama wana wa talibani. Amjui sini nani, sini nani, 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 nani.
Machafuko kwenye fani,
fani.
Kote wani kaluleni tazama kwenye ramani,
ramani.
Nimesingana nako
Narcos.
MC akili kichwani,
kichwani.
Machafuko kwenye fani,
fani.
Kote wani kaluleni tazama kwenye ramani,
ramani.
Nimesingana nako
Narcos.
MC akili kichwani.
I'm gangsta to the core, jina ko. Tunadondosha madiasho ndo tunataka siku osha jina. Kinachosikwe kinausishwa na siku jaza vina. Kwenye ramani watu wazima wanga macho pima. Umoto wawezi zima. Ambrosi kikosi cha mizinga. Nako tunako sodio melanika. Iko wazi medianika. Tunajua nini kinahitajika. Masoni mwamweleo onelewa. Kileleni sisi tupo siku nyingi. Pamoja na vingi vigingi. Shilingi ejapindisha misingi. Hip hop ndo ushindi wa kila kipindi. Kwenye mchezo michakazo mirambazo. Wanakamwa tukatishi tama. Wabish toka zama. Kihama cha bongo flavor ndo hiki. House of music.
Aha, Kalapina Block 41. Ukiniona nimesimama, nimesimama kama mlima. Nipe heshima, mtoto wa mama uwezi kupima. Sikiliza hii kalima, toka kwa gharama. Kabla jua halijazama, izadi ya wasama. Suna mtume alihama, toka Maka kwenda Madina. Mindo pina kama mchawi kisisina. Kwa vina mina waloga, wauni goma lishanoga. Wanasepa waoga, ha, wapiga soga. Mistari na watoga kama ndoano. Hii michano, toka 41 choki kuweka mabano. Ukileta dharau kibano, wana nitambua. Muhuni na wasumbua, polisa cheni viki wenye hela wana. Nunua hata mkija tofi, tupo tayari kukisanua. Nani asinijua, kwa yale niliyofanya chini ya hili jua. Sura yangu michata hata ikulu hilo tambua. Watambua wewe. Machafuko kwenye fani, Fatewani Kaloleni tazama kwenye ramani,
ramani.
Nimisinga na nako MC akili kichwani, machafuko kwenye fani, Fatewani Kaloleni tazama kwenye ramani,
ramani.
Nimisinga na nako MC akili kichwani,
yeah.
MC akili kichwani. We mwenye fikiria, indo ipo polisi. Toka Dar es Salaam mpaka Etowni. Ya wauni tunatema sera. Songo Njera, House of Music Records, Ambrose, Kimia, yeah, kikosi cha mizinga nako tunako 41 na Kaloleni.